VOA. Sun radio ni VOA sa ganta fa normoti. የዩኤስ ጋንታ ፋኖ ሮሞ ውጣታ ግጅማታት ገልገል ሳለማ ወረካ አክሳቲ ሰዴት ሜትር ባንዲ ዲደም ለማዲ ዲደምሽን የሶዶ ሜቶ ክረቲ ዋሽንግተን ዲሲ ራሰኒ ደበርስን ኩኖ ሄጀልቀም
ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲ መርሰሪቲ ፉል ፌስቡክ ይከኛ ረት ከነን ሰገንታ ከኝ ወርዶፋ ጅርተን ደገፈቶ ተከኝ ጃል ተሟከሞልተን ጅማታ ሳዳሰ ዲደሚ ሰገል በረኩመ ለማፍቁደ ሰገል አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ጥሞ ሳዳሰ ኩደ ሰገል በረኩመ ለማፍቁደ ለማ ከሱ ሜሳን ከሰነራን ነሞዳንዲቲ
ከነዱ ዱብሶን ቱጁበይ ሁራቲ መታነዱ ሙምጭ ሚኒስቴራ ኢራቅ አንጎ ገዲሱዳፍ እየተገልፈተን
አንገውኒ ሱዳን ካንሴራውን ሞቱማ ዑመር አልበሽር ቡቅሱ ሴር ሐራራጋስ ዘኒጅሩ አጀቻ ሮሚያ ከሰት ቆንዳልቶ ተሞቱማ አረትስተይ ነሞተ ዑንፋረት ገገሰሚ ከራወቻ ጅሩ ቃመደ ተሶቾ ጀቹዳን ቢሮም ቡልቺሳፍ ነገኛ ሮሚያ ዱበቴ ጅራ ዋይድ ኡኩበ ኤርሲ ከጀልቀበ ዱኛ አረቱ በናን ከነሜ ወጋ ሶዶሚ ቶኮፋን አያኔ ፈማ ዮካንሞ ያደተማ ጅራ ይሮማ ከነት ማራፎ ገጥሙሮ ሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጀን ደገፈቶ ተገኛ አሞዱቲፍ ገረጃለን ገረቱ ጁቤት ደብና
ዶላር ቢሊዮን ተኮፍ ቀጥ ይቶርባ ባሲተ ኤን ካን ሆጀተሜ ፕሮጀክቲን ዳንዲ ባቡራ ወልዲያ ሃራ ሰበባ ሃንቅና ኢብሳቲን ኦጂ ኢትፉፉፍ ደንቀሙንሳ በከመጅራ ቡልጂንስ ሞቱማ ናኖ አማራፍ ሚኒስትሪን ጌጅባ ሶቺ ፕሮጀክት ይቻዳውታኒሩ ሄዱን አብደታ ከትራን ፕሮጀክት ኪሎ ሜትር በሰዲፍ ሰገልተሚ ለመገውኩን ዲበራ ሀርክ ቶርባታሚ ቶርባጡምራሙስ ሃንቀነሁምነ ኢብሳ ረኮ ኢትታኤራ ጀቹራን ወጅግጌሳን ፕሮጀክት ቻ ኢንጂነር አብዱል ከሪም መሐመድ ኢብሳኒሩ ጀደመስፍን አራጌ ደሴራ ሙምጭ ሚኒስቴራ ኢራቅ አብዱል ማሃዲን ሂሪራ ሞርሚ ሉቡ ገላፈተ ካንቶር በነኔፍ ግጌፋማ ቱሬምቦዳ ታይታ አከገዲሰን ፓርላማቲማን አብዱል ማሃዲን ከነከለብሰን ጅማታራ ኢርገሁ ገናን አመንቲ ኢራቅ ገመሲ ሆገና ቢየቲ ከሰት ጅጅረምኒ አከዱፉ ጋፈተኒ ቦዳ እንኮሎሌሰቶኮ ኢርገ ሂሪራ ፈረሞቱማ ከኤ ነሞኒ ኢባ አፍሪ ኦልዱ አኒ ቦዳ ሃሊ ገመሲ አማቴጅራ ዋምጭ ሆገና አመንቲ ሰናፍ ዴቢ ከነውጀጨ ጣለያ እታና ረንዴቢያ ጣለያ እቲን አንጎ ገዲሰን ፓርላማፍነን እየሳገሩ ዮም አከታይ እንዱበቴን ሀፈን ኡምኖሊ ነገየጉም ሳህራ ቅሪርቶ ተሞርሚ ከነን ሜሻ ኦፈርካን ቀባነት ዱካሱዳን ዮጥቃተ ነሞተ ዲባ አፍርገላ ፈተኒሩ መጋላ ነስሪያ ገመክባ ከሰትለ ኡምኖቲ ነጋ ኤክሰሰን ዱካሱዳን ዮጥቃተ ነሞተ ዲግደሚሽን አጄሰኒ ዲበለማ ኦል መዴሰኒ ጅራን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሆከረሰን በላለፈቴ ጅራ ሀሌላ ሀልቤዳን ግግየ ሰሜን ነሞቶ ኩረት ኤርጋ አጀቻራ ወተመይ ቦደ ፖሊሲን ለንደን ነሞቶ ኩካሱን አጀሴ ኢብሳህር አከነን ፖሊሲን አከጀደት ኩን ከራወተም ሽሮርኬ ሱማት ተታዋን ቀቡፍ ጀቹዳን ኦፌገኖ ዳንዱበቴ ጅራ ተጃጅሌ አምቡላንሲሌ በላ ሰነሱ ከነሳ ደቲን ጀዴራ ገባስ ስካይ ኒውስ ጀሮ ከገባሰት ነምነ ሀሌላ ከነራወተ ቶኩዮ አጀፈም ሄዱን መዳኒሩ አጀቻን ኩን አንገውታ መርከኖፍነ ሙሚች ሚኒስቴራ ቦ ብየቲ ቦሪስ ጆንሰን ሀለሳ ወርዶፋ ጅራችሁ ኤርጋ ትዊተር ይረት መጠንሰኔን ቤክሰኒሩ ቡፈቲ ባቡራ በከሰነት ዮጅሩሌ ጭፋተኡን ኢብሰሜራ ጅጅረ መቅሌንሳ ጅሩ ላልሴ ሞርሚ ደገሲሱፍ ጀቸ ሞርሚቶኒ ዲባለካውመን ዳንድሌ ሲድኒ አውስትራሊያ ረቲ በውዳን ሞርሚ ሀራ ደገሲሳ ጅራን ሞርሚቶኒ ኩን ዋጅረ ሀዶ ፓርቲ ኒው ሳውዝ ዌልስ ጀድፉሌት ወልጋኒ ሞቱማን ጭሌ ባሱ ቦባአ ዩካን ጋዚ አካሂምባፍኒ አካዶርኩ ጋፈታን ሞርሚን ኩን መጋላሌ ኤሽያ ፓስፊክ ኬሰትሌ ኢትፉ ፌጅራ ሞርሚን አውስትራሊያ ከስተ ጊጌሰሞ እና ኩታን ቢየቲ ክበገመ ባ ኢብደገም ሞጂ መንጫ ጅርቱቲ ገሬን ደርገጎታ ለሚወን አሜሪካ ለ ሎስ አንጀለስ ቀበይ ሃንገ ኒውዮርክቲ ገባ ሀርአ ገቲራ ከሳን የሮ አያና ወጋ ቦደ ጊጌ ፈሙራ ቢታቹ ዲሱዳን ሞርሚረ ኮጅጅራ ምቅለንሳፍ ቀበን አገሲሱፍ ከሮፈተኒሩ ሞርሚን ኩን ጉቶ አድኛ ትለይ በበለጩ መላጀቹዳን ጥንጠልቶኒ እናዱበታን ኩንስ ኮንፈረንሲ ዲምቅለንሳ ናኖ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ቶርበለመ ቦደ ማድሪድ ስፔን ከሰት ጊጌ ሰሙ ደንቁ መላ ጀዳሜራ ደግርቶኒ ካድማማ ፕሬዝዳንቲ ከዶርጎማ ጅሩ kan Afghanistan magala Kabul keessa hiriiruudhaan aangawoonni filannoo adeemsa sagalee lakkaa'u shira qaba waan ta'eef akkasaan dhaaban gaafatan. Rakkoon teeknikaaf shirri raawwatamu komishinni filannoo dhuunfaa Afghanistan irra deddeebi'uudhaan bayii filannoo duraanii ka fulbaana 28 beeksisaa ture. Sagalee kennuun marsaa lammataa yookaan imamtoonni sagalee dhibbarraa harka 50 hin argatin qofaa geggeessama. Hanqinni qophaa'inaaf rakkoon teeknoolojiitti fayyadamu akkasumas hookarri farra filannoo taalibaaniin qindeessame namoonni hedduminaan ba'anii sagalee akka hin kennine danqee jechuudhaan aangawoonni Afgaanistaan beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa Jaappaan duraanii Yoshihiro Naaksone umurii isaanii waggaa 111 du'aan boqotan. Naaksoneen Yuunaayitid Isteets waliin hariiroon waraanaa akka jiraatu hojjetaa turan. Sababaan du'uu isaanii battala hin beekamne garuu hoogganaan Jaappaan duraanii du'aan boqochuu waajjirri ilma isaanii kan Hirogumi Naaksone beeksiseera. Naaksoneen bara 1982 qabee hanga bara 1987 Jaappaaniin hoogganan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni Sudaan kan seerawwan mootummaa Omar al-Bashir buqqisu seera haarawa raggaasisanii jiru. Seera haarawa kana deeggaruudhaan uummanni hedduun karawwan kaartuum irra ba'ee hiriiraan mul'isee jira jedhamee jira. Seerichi haaraan seera duraa uffannaa fi amala dubartootaa to'atullee haqee jira jedhamee jira. Gabaasaa Naahilaa Mohaddin soraatu dhiyeessa.
Suudaanitti qalee namii karaatti yaa'e gammachuun laf jira oole. Mootummaa muummeen ministeera Suudaan Abdallaa Hamdookitti paartii pirezidaantiin biyyi sun ka durii Omar al-Bashir diigiti qofaa miti seera jarii biyyaan bulchaa baay'ee naqe. Ministeerri baqaa Suudaan ministeerri haqaa Suudaan Naasir Eldeen Abdallaa Barii warra seera haara kana mana mareetti himu keessa tokko. Seera haara kana waraan Suudaaniif itti gaafatamtoota warra hiriira baay'eetti mallatteessee jedhe.
Haadhal qaanuun yatamayyas bi'annahu yulghii bisuura mubaashira xisbal mootamar.
Akka inni jedhetti seer kana National Congress Party haquuf baasan. Paartiin tun tabiyyi bulchaa baate jechuudha. Seer kanaan horii paartiin tun baankii qabdullee fuudhanii ministeera maallaqaatii fi karooraatti kennan achi galchaniif. Tunin ammoo nama hedduu gammachiifte. Nami akka Omar Baabufaati warra gammachuu tanatti jiru. Guddoo gammadinni nu.
أكيد نحن كسودانيين اليوم ده أزعد يوم في حياتنا إنه نحن أخيرا خلصنا من المنظومة اللي كانت
أكو مرجلتي موتما كان صدومج على بيساني بلشباي وجي الرابوساني سيري بيتي بلتون باسولاني قمتشو قدو بارتي دي قولين قمتشو قدو تونين أمو أكا أومار فاتي أكو ماري فاتي أكو مدد دبرتخيس موتما اللي وجي الرابوفتاني تونين اللي ننجي فنو لميسو Kan dabarqees ummati Suudaan humhurni hedduu ta'etti nyaataaf dhugaatiin itti qaaloftee jennaan rakkootan himachuuf karoora baafatee hiriir ba'e. Rakkoo himatee achumaan pirezidaantii isaanii al-Bashirii fi miilota isaa hedduullee hojiirra buufate. Ummati kunin jijjiiran barbaannaa jedheetiin hiriir ba'e. Achumaan eebil dabarqeessallee Bashir hojiirra buusaniitiin achumaan hidhan. Bashir qofaa miti bulchoota mootummaa sunii hedduullee hidhan. Horii biyyaa isaan qabanillee. Horii biyya balleessanii jedhaniitiin waan hedduun himachuu jiran. Seeree haraara kunin akka warri mootummaa Suudaan keessa hojjechaa ba'e ganni kudhanii asitti siyaasa biyyi sun keessa hojjechuu hin danda'u miilotii al-Bashir faati jechuudha. Paartii ganni 30 bulchaa baate jechuun NCP jechuun barhum 1998 keessi yayyabane. Barattoota milishoota islaamummaa damee Muslim Brotherhood jedhan faati yayyabate. Xiinxalaan siyaasaa akka Al-Fattaa Mohaammed faati jijjiirame amma kunin Suudaan bara jabaa kanatti dhufuun waan gammachuu guddoon arganne jedha. Murtiin tun ammoo NCP diiguu malee hin taatu jennirra waliigallee jedha. Mootummaa paartii NCP paartii Omar al-Bashir kadurifaa jechuun diigittuun bulchoota paartii tana keessa hojjetan akka isaan warra mootummaa hin qabnetti horii keenya nurraa guurratee jedheetiin himachuu jiran paartiin NCP taduriin jechuudha.
Gabasa tanuti chena da gifatota kenya ajjecha oromia keessat kondaluto motu marattiste na motu unfarat gegge same karra wachajiru qama hidate socho jeda biron bulchisaf nagenya oromia ittana hogganan wajiricha commander abbe garasu radio sagale america f ibsakennanin motu man qamota yakka kana rawatan tinjeran kan kanarratti tarkaanfi fudhachuudhaaf qophaa'a akka jiru ta'uu dubbatanii jiru. Tsaayaa Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti ajjechaan raawwatamaa jiru qaama tokkichaanii jedhe biiroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa. Itti aanaan biirichaa Konoreel Abbabaa Garasuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti naannoo Oromiyaa keessatti qondaaltota mootummaaf lammiilee nagaarratti ajjechaaf dararamni gaggeeffamaa jira jedhan.
Hooggantoota irratti xiyyaafatanii ajjeesan kun shiftoota warra caakkaa keessa deemanii afaan qawweetiin Oromoo bilisoomsina maleedhanii karaa nageenyaatiin waamamanii qabsoo karaa nagaatiin fiigaa fi karaa nagaatiin qabanii gaafatanii qabsaa'uun otoo danda'amu karaa qaxxaamuraatiin taasisaa nuti qaban malee kan jedhuudhaan fi warra kaleessa uummata keenya dararaatuun harcaatota kaleessaatiif naftanyoota warra akkasii wajjin wal ta'uudhaan bakka adda addaa godina keenya keessatti qawweedhaan nama rukutuu nama ajjeesu. Egaa ati sila hooggantoota jette malee uummata keenya kan jeessa oolu malee uummata nagaa uummata fayyaalessa mana butanii caakkaa keessatti fannisanii ajjeesanii gatuu ibiddaan guggubuu laastikii irratti cobsiisuu haadha manaa irraa fudhachuu dhirsaa hidhanii haadha manaa biratti gudeeduun jaartii waggaa 75 gudeedanii ajjeesuun kan qabatamaadhaan argina hojii qixaatti.
Akka Koloneel Abbabaan jedhanitti qaamni hidhatee Oromiyaa keessa socho'aa jiru garee adda addaa waliin ta'uudhaan yeroo yerootti lubbuun namaa badaa jira. Kanaaf olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf mootummaan hojjechaa jira jedhan.
Mazmurni kun uummata keenya ajjeesanii kaleessa uummanni keenya murnoota adda addaatiin ajjeefamaa dararamaa ture ammas nama keenyaatiin ajjeefamuun qabu. Egaa humni kun kana dhiisee karaa nagaatiin galee qabsaa'uu qaba. Yeroo adda addaa abbaa qeegadaatiin kadhatamee jira. Jaarsi biyyaatiin kadhatamee jira. Egaa amma sadarkaa uummata keenyatti rurrisuuti. Kanaaf mootummaan tarkaanfii fudhachaa jira. Egaa nama rukutanii ajjeesamtee seera jalaa hin ba'anii itti gaafatamuu jalaa hin ba'anii. Kanaaf uummanni keenya noota nageenyaa wajjiniin wal ta'ee qindoominaan hojjechuu fi qa'eessaa eeggachuu murna kana of keessaa baasuu qaba jechuudha.
Akka naannoo Oromiyaatti Oromiyaa lixaa qofaatti baatiiwwan sadan darbanitti qondaaltonni mootummaa 8 ajjeefamaniiru. Qaamoleen ajjeecha kana raawwatan seeratti dhiyaachaa jiru jedhan Koloneel Abbabaan.
Egaa gariin kanaa qoratamaa jira. Gariin immoo kan seeratti dhiyaates baay'eetu jira. Namoonni nama kan ajjeesan haalli isaanii qoratamee mana seeratti dhiyaatee kan murtee argatanis jiru. Kan immoo barbaadamaa jiran yeroo adda addaatti waan kanaa godhan malee tarkaanfii haa fudhatan malee seera jalaa hin baani borullee ba'uu hin danda'ani. Kanaaf qorannoon jirutti isaan kana irratti fudhatan tarkaanfii isaan fudhatan tokkoffaa warri isaan tarkaanfii irratti fudhatan kun warra hoogana warra kiraayi sassaabsa warrooti ummata keenya saafatan mataaf ummata irratti hojjetaa turan warra yakka irratti bobba'an warra seeratti dhiyeessaa turee fi sirnaata jalaa warra turan kana fudhatan xiyyeeffi kuwaa lamaa tokko warra akka keessa deemutu shiftoota akkas godha. Gariin immoo shiftoonni kun sassaabdota kanaan bitamaniitu tarkaanfii akkasii fudhatu. Kun yeroo adda addaatti qoratamee shakkamtoonni to'annaa jala oolanii kan qoratamaa jiru ta'uusaati. Yeroo adda addaatti tarkaanfii fudhatame kun gariin seeratti dhiyaate jira. Gariin immoo seeratti dhiyaachaa jira.
Ajjeechaaf dararama uummata irra qaqqabaa jiru hambisuudhaaf mootummaan tarkaanfii ni fudhataa jechuun Koloneel Abbabaan hawaasni tumsa taasisuu qaba yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsaayaa Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaati. Waa'een dhukkuba eedsii ka jalqaba addunyaa irratti akka hubannaa argatuuf beeksisame waggaa 31ffaan innaa ammaa yaadatamaa jiru kanatti dhaabbanni maallaqa gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa sababaalee dhukkuba eedsiitti hidhata qabaniin guyyaa tokkotti ijoolleen 300 ta'an akka du'an beeksisee jira. Gabaasaanii Tapaawol jaallannetu dhiyeessa.
Jen Mabsa du'uuf gara mooraa kanaa dhufte umriin ishee waggaa 9 ture. Yeroo haadha ishee dhukkuba eedsiin dhukkubsattu biraa adda baate gara waaltaa Johaanisberg jirutti fidamte. Bara 1987 hanga 2003 waaltaa kana keessatti 77 ijoollee 9 du'a. Mabsaan warra du'an kana keessa tokko akka ta'uu maltu beekti turte.
I was very sick to such an extent that, you know, the only thing that could give me peace was to die.
Baayyee dhukkubsadheen ture waan boqonnaa naa kennu tokkittiin du'a qofa hanga natti fakkaatutti. Yeroo umriin koo 14 guutu waan na mudate natti himuu jalqaban dhukkuba kana waliin dhalatte kana fudhachuu qabda kana waliinis jiraachuu qabda naan jedhan jette. Har'a umriin ishee 22 wal'aansa argattee fayyaan ishee deebi'aa jira. Bara 2003 jalqabee eedsii waliin walqabatee mucaa tokko qofaatu achi keessatti du'e. Waaltaa namoota lubbuun hafuuf abdiin qabne keessa tursan kana keessatti amma lafa abdiin irraa maddu ta'eera. Garuu UNICEF akka waggaa kana gabaasetti ijoolleen guyyaa guyyaatti hanga 320 eedsiin addunyaa irratti dhumaa jira. Kun akka yaaddessaadha. Sababiin isaas wal'aansi barbaachisu dafee jalqabuu dandeenyaan vaayirasii HIV waliin kanneen jiraatan umrii dheereffatanii akka fayyaan jiraachuu danda'antu jira jedhan chaaween.
Children are falling behind the treatment drive globally.
Addunyaa irratti ijoolleen wal'aansa fayyaa argatan lakkoofsaan gadi bu'aa jiran. Har'a ijoollee 100 keessaa harka 54 ta'an wal'aansa argataa jiru. Kanneen du'an umrii kana keessatti lakkoofsi isaanii guddaadha. Garuu wal'aansi ga'eessotaaf kennamu keessatti tajaajila kenninu jijjiiruu qabnaa jedhaniiru. Ga'eessota wal'aansa argatan kamiyyuu waa'ee ijoollee isaanii gaafannee beennaayi jechuudhaan gaafatan. Kun waan dawaa caaluu ka jedhan. Madisoolaan Johaanisberg keessatti namoota alfii jaarmeeyyicha eegumsa fayyaa waa'ee HIV fi AIDS irratti hojjetu waliin hojjetaa jiran bara keessa jirru 2019 keessayyuu waa'ee dhukkuba dadammaqiinsa yookiin barnootaa kennuu irratti rakkoon akka jiru dubbatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef ka dubbisnerra. Kristel Arnes jedhamti ogeettii fayyaa waggoota hedduu dura biyya Jarmanii irraa gara Itiyoophiyaa deemte godina Iluu Abbaaboor Wallagga lixaa fi Shawaa lixaa keessatti namoota dhibee toonnoo yookaan immoo dhiita miillaa qaban gargaaraa jirtu afaan Oromoollee qajeelchitee dubbatti. Kan ammaan dura Naakoor Malkaa dubbisee nuuf dabalaa jechuudhaan dhaggeeffattoonni keenya nu gaafatan kunoo qabannee dhiyaanneerra.
Bara 1961 Jarmanii lixaatti dhalachuu dubbatti akkuma barnoota kolleejjii ishee xumurteen gosa barnootaa narsingii barachuudhaan gara Itoophiyaa dhufuus dubbatti ogeettii fayyaa kan taate Kristel Arnes akkamittiin gara Itoophiyaatti akka dhuftee fi hojii tolooltummaatti akka seente raadiyoo sagalee Ameerikaatti himtee jirti.
Ani naannoo Jarmanii keessa misiyoonii tokko qaba waggaa 70 shan dura namoonni gara Itoophiyaa ergan karaa isaanii nan hubadhe waa'ee Itoophiyaa fedhaa koo ture.
Bara meeqa dhufte gara biyya kana?
88.
Akka lakkoofsa irraa Awurooppaatti. Yeroo dhufte eessa dhaqxe jalqaba?
Isa jalqaba Wallaggaa lixaan ture.
Iddoo kam?
Caaliyaa kan jedhamu Caaliyaa Eekka keessa aanaa Gulisoo achi waggaa 6 hojjette booddee. Boojiin deeme waggaa 2 hojjette.
Maal hojjetaa turte maali?
Achi kilinikii tokko jira. Kilinikii keessaan warra dhukkubsataa ta'an ilaalee hunda isaa hojjette. Baay'een isaanii buusaa qabanii turanii kanaafis dhiiga isaanii ilaalee maalsi isaanii wajjin kuticha kennine yoo cimsanii dhukkubsatanii marfee yookiis infuuzinii kenne hunda isaa hojjenneera. Daa'umsas geggeesse.
Erga gullisootti yaala akkasii geggeessaa turte booda eessa deemtee ta'an?
Kanarratti ammas barumsaan dabalee. Laandanii keessa maastireet kan fayyaa hawaasummaan bare deebi'ee yeroo sanaa mootummaa biraan hojjette waggaa 4 ture biro Kenya Addis Ababa ture garu gara ambo nano ambo ture nano gojamis ture gondaris tigrais ture
mal fajjata ture
yerosana why hiv basisne why kusanno matis nama basisne keninieras qoranno sodede akuma kana
ergasi
bia balendeme atio te tumba bare wakalama warano we wajin hospitala toko hojete
namota dibe milla di tawqaben wajjol qabate ko jeta jirtan negera isa wajjol qabate crystal nafkasi ese setoji kana kan hojeta turtani podokonesis jerami dibe wa wajjol qabate
dibi kon kamila garu namoni embekani wara fayas embarani waidu kubakana kuricha kenanif garu fayudite anisa kasuman naman kenef ngade ini falang abunse garu wara katoliki de midolo kesa kun fayuda daunu nanjerani aga kananda gae namoni dibe kanakan kabanin galme senture uliso kesa erga bayinu masani mbare bode wago chukamna waligale di hochi kanan jalkabe hochi kana baye sarpara kulkulina egu kopeka kawachu kana yo gorani jaja besus unisani fai gara faya de mudandau kun baina magamachi sajia ja kesa bain sani fayani
me oji kana kisatti mal mal ojettu mal mal kanisin gotan
isa jaqaba wara motu ma wajina hasofna bode isan wara dukuba kana kan qabani galmesu qabu eka kana godani uya toko ganda toko dufna wara ganda wajin hasofna wara dukubi kana kan qabu isan bayen sani yada baye qabu tolcha namakasa yokis karasani de mawan baye tujira
komsi de kana mali korono kisani mali malargetten
akuma bi Ethiopia wan baye be kama baye kuba kana porokonioses kanjeramu kamila kan awara awara isadi makesa of kesa wa baye qaba sabila silicate kullubu inkabu garu mila wajin walbara lymphatic system kesa wa cufa erga cufa mebode enosisa inita kambira iratibikila kubabaye kambira fida bayensani ijolumasani kopen gabani kope ka wachu jalatu karu ori dabani waga kudan kuda shambode milikita kubaka kana mulisa e awanta be ku kabdu namoni kana bayensani ngadu endoxus malif mila kana kabu folis kabu namoni isani wajin mariachu mbabadani isan kesa namafudu mbabadani kanafis garachala jalala babachisa isani wajin mariachu isani dagefachus wanta isan bekani isabote wanta babachisa aka samuna fa zaiti fa plastiki fa inlan nafkati salpan keninaf waluma wajin wae kulkulina nalgisisna mila dikanna ya akuma majafa ku kulu jedu jetu nandanda mila dikanna
esen matu dikafi mila sani
ya nui hoche totawajin inarkisisna mila sani qabanna malif isani wanta kasim bekani undi sani isani rabakatani kanafis isani wajin mariachu harka kabachu bae babachisa dikat ajenna gagala dikat of ikat biodima sini midu danda bayan sani dukabu malif baye gadu fayu babadu dia sia lamafa dia tokopo de modufnu ngafanna enyu isin kesa duku sate dia kana kesa taluma dedu inkolfus ngamadus dukubi sana indaba jetu ndandama yero kan inita indimata nagubas gaba mudamodin inita baye rakatu kunin ditebia bayan sani ngamadu amma karu jajjabesu qabna akka itifufani
mei wai kope sanana kasa hala kamino mistani damota dibe kanaf saatlamef kenitu
kope baye baba chisa garaj hala wara kope kamera kawachu hindandani yo mila kula demani ammas hama adema fayu kanafis erga kanabare omisha kope kamna ijaji kesa achi akuma babachisa hojisi sundandenya bayan sani kope hama afotimishan kawachu dandau garu hamal afotimishan taudanda garu mila sani bala rawantaif kanafis kope isa bala hojisi sukamna ofikenya kope duwamiti samuna zaiti
mal rojettu
e ko sexoda zeti bala toko toko kana magagaru
e saru fabalisu
e nutu begna badia jira ajofte kanjedamu ngagara
namota ogetti fayya crystal arnes ojeno jetan kisa dergago toko dubisenture akas jeda
maganko getu yasinin jerama ilugalan magala jajin jirada sister clistilifana akan kobeo mishuf nagafatani mutanno tinnon qabature achi saratti barumsa dabalata godani nabarsisani iggambara de bodde yero murasa fujisani jechanture kansani namote du namasadi barsisefin isambra gacharamani jechajiru supervisor te inmoani akasumatti ujito lortu mangargarani nanu sanatti amma namni kamiyu lafandi illisa afutemishani satu shantama satu garmale dita nadi bekan anqabamu amma shepi millasa norma sri qabatutti chaman yero yero ngige deramafi
me ana kamkam kisatto jettanittu
ana baye kisa hojen
ana me katalko
ai annano soduma taudanda
ogami kakahir gujje
wakakudan erga hotel
namota meqata kan isinirale kan anta yajeleme
amma akumala kovne nano kuma kurafur gara chala dimbi bayo jenne nama kuma jata udanda nano cankas hojennera ijajis amma matu ke sabayo denna
jiramar gitani to ji kanarret
eyo jirama sa jia tokobode inargama garu waga shambode malgodu ofi kafanne nama tokok amna kan qoranno kenya gekesa ini nama kuma toko olga figa fate wambaye gafate kana yo ilale duguma waranu birad ufani njala bahensani dibakesa tobatama jechunnda ndama amana waya dedu durarara amma yuna waya waga shambode kana fis buwa kabanna manna kana ma kuma dibatoko tataja dila argatani ambiya amhara kesa walaito kesas garu kandugu wakana kabu namadin kisisan milioni tokof kuma dibada kumbaye rajachura kana akanila le yo karamidia namabasizna akka oftandani bae garida
budda galatoma fayya
galatoma
sister crystal arnes dandetia fan romoise akalan gabbi fatwani she dandesefi waye senago tutadu bertu tairetti afan romoti kitaba barre site tumurte abc suf jirtulachse qabadde kanan debuta radio sagale america na kurmelka amburra
geefatoota keenya sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaataa jirra wallee gurmuu wallistoota ameerikaa maaruun jedhaman kana wallisameessina feereen kanumaan xumura gama kiyyaan sagantaa keenya idilee ka wixataatii walitti deebina ka saatalaayitii immoo boorni dhiyeessina dhaggeeffachuu hin dagatina gama keenyaan nagaatti jenna wallee kana boodammoo sagantaa afaan amaaraatutti fufa. You and I